laga soo bilaabo kowdii bishii labaad 2017 ilaa maanta oo bishii 16 ay tahay, lacagahaas oo ka kala yimid gudaha iyo dibadda labadaba, marka laga reebo lacago dhowr kun oo ku dhaca iyagu account-ka sahalka ah oo aanan tirin karin runti, hal dollar iyo nus dollar iyo 10 senti iyo 100 iyo 100 iyo 2 leh, marka laga reebo lacagaha account-nada noogu dhacay bangiyada sida bangiga Dahabshiil, Salaam Bank iyo bangiga Amal Bank. Hadaan ugu hormarsiiyo lacag hadda soo gaartay oo ka timid wadanka Kenya magaalada Nairobi, ay noo soo direen culimada uu hormuudka u yahay Sheikh Maxamed Cabdi Umal, 40,000 dollar, lacag ka ururtay Garoowe 29,000 dollar, shirkadda Tawfiiq 11,000 dollar. Waxaa xusid mudan shirkadda Tawfiiq inay horay u bixisay abaaraha bilowgeedii 10,000 dollar, xawaalada Tawakkal 10,000 dollar, shirkadda korontada ee Nexon 10,000 dollar, ganacsatada gobolada Koonfur Galbeed ama Bay iyo Bakool ee magaalada Boosaaso 8,000 dollar, jaaliyadda Melbourne ee waddanka Australia 6,000 dollar, Cabdicasiis Takar oo jooga Kenya oo u bixiyay lacagtan maamo dhimatay Allah u naxariistay 4,975 dollar, jaaliyad joogta Denmark 4,500 dollar, jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Boosaaso 3,371 dollar, lacagtaas raashin baa la socday. Mu'asasada Albayaan ee waddanka South Africa gaar ahaan magaalada Johannesburg 3,000 dollar, shirkadda shaqaalaha shirkadda korontada ee Nexon Garoowe 2,500 dollar, Ayaan Axmed Maxamed ama Ayaan Axmed Goobe iyo asxaabteeda oo Sweden joogta magaalada Stockholm 2,000 dollar, meesha la yiraahdo Wiesbaden iyo Mainz oo ah Jarmalka jaaliyadda joogta oo madaxda u yahay Cabdiwahaab Layli 2,000 dollar, Berlin Barille familkeeda iyo asxaabteeda oo Stockholm waddanka Sweden joogta 1,800 dollar, Cilmi Cabdullaahi Abtidoon 1,777 dollar, wuxuu jooga Hamburg waddanka Germany, markaska Khadiija ee gabdhaha ee Garoowe 1,000 dollar, Maxamed Saalax oo isaguna Garoowe jooga 1,000 dollar, Maxamuud Shido oo Garoowe jooga 1,000 dollar, Cabdullaahi Siciid Faarax oo jooga Ohio 1,000 dollar, Gufur Isbeer Barsitis 1,000 dollar, iyo Unsom Garoowe oo 900 dollar ah. Lacagahaas waa lacagaha aadka u burburnaa lacagaha kale, inkastoo ay kala badan yihiin laftigooda way israacinayaa. Xamdi Nadaamuddiin 20 dollar, Maryan Warsame Maxamed 10 dollar, Suleymaan Maxamed 110 dollar, Sacdiye Isxaaq 10 dollar, Maxamed Xaaji Cali 40 dollar, Aamina Saciid Maxamed 100 dollar, Maxamuud Abshir Saalax Ciise 100 dollar, Canab Cabdishakuur Canab Cabdinuur Khaliif 10 dollar, Shukri Xasan Jibriil 100 dollar, Faadumo Xasan 100 dollar, Xaawo Xaashi Cawl 100 dollar, Muxsin u dhiibay lacag Sheekh Daahir oo Cabdi 300 dollar, intaas oo dhan Soomaaliya wada joogaan. Cabdisalaan Xasan Cismaan Leicester UK buu joogaa 100 dollar, Xaawo Yuusuf Cismaan Abu Dhabi UAE 200 dollar, Maxamed maxaan ku leeyahay ninka la yiraahdo Maxamed Mukhtaar Cilmi oo jooga Mareykanka 100 dollar, Faadimo Cabdiraxmaan Yuusuf oo joogta Mareykanka 100 dollar, Ayaan Cabdullaahi Cilmooge 200 dollar, Cambare Guuleed 200 dollar, Yaasimin Maxamed 320 dollar, saddexduba waxay joogaan waddanka Mareykanka USA, Axmed Cabdullaahi Jaamac 300 dollar wuxuu joogaa Canada, Cabdixakiim oo jooga Mombasa waddanka Kenya isaguna wuxuu soo diray 200 dollar, lacag Allahu Musta'aan. Ayaan Cali Maxamuud oo Oslo joogta Norway 100 dollar, Faadumo Nuur Cismaan oo Kanada joogta 500 dollar, Cimraan Bashiir Axmed oo Kanada jooga 500 dollar, Sheekh Yuusuf Shabdi oo jooga Germany 650 dollar oo Sheekh Daahir kusoo hagaajiyey, Naciima Cabdullaahi oo aanan garanay meeshay joogta 200 dollar, Ifraax Cabdi waxay joogta Edmonton Kanada 50 dollar, Xaliima Siciid Maxamed Kanada joogta 100 dollar, Xasan Cabdisalaan 654 dollar, anigu igu soo hagaajiyey meeshu jooga ma garanayo. Ayaan Qoraansay Boosaaso joogtaa Soomaaliya 450 dollar, qof Muxsin oo isqariyo isaguna Boosaaso jooga 200 dollar, Maryan Amiin Xaaji Cismaan Kanada joogtaa 200 dollar, Wasiir Saalax Xabiib wasiirka awqaafta 300 dollar, Sahro Cabdirsaaq Axmed oo Boosaaso joogta 100 dollar, Safiya Cabdalle oo Kanada joogta 30 dollar, Khadiijo Cabdiraxmaan oo Mareykan joogta 100 dollar, Khadiijo Axmed oo Mareykan joogta iyaduna waxay joogtaa 150 dollar, waa UAE Mareykan maaha, Imaaraadka joogtaa. safiyasha xasan warsame waxay joogtaa qardho $100 een ayaan ahmed mahmud iyo asxaabteeda oo hore u soo dirtay $2,000 hore uu sheegay stockholm bay degantahay magaalada wadanka sweden $400 bay mar kale soo direen hindi sido abshir oo uk joogta $400 leylo mahmud aadan $100 caashe yusuf ali $100 faadumo abdi aadan oo garow joogta $100 maxamed mahmud ismaaciil oo garow jooga ee $200 shamso mahmud aadan oo uk joogta waxa weeye $100 lacagta marka la isku total gareeyo ama la isku jumleeyo ama wadarteedu waxay noqonaysaa $300 weeye waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkii lacagtaas bixiyay miisaanka xasanaadka ilaahay inuu ugu daro subxaana wa tacaala meesha ka bixiyeen wax ka khayr badan alla inuu ugu bedelo ilaahay jannada firdowsa inuu ka waraabiyo waxaan idiin sheegaynaa abaartu aad iyo aad bay u adag tahay dadkeenu waxaa halis ugu jira inuu haraad iyo gaajo iyo xanuun u dhinto waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa dadku inay fadhiga ka kacaan runtii waa dadaal aad u weyn waa ujeedaan in yacni 5-30 bari gudahood lacagta intaas laygu nagu soo gaarto laakiin waxaa loo baahan yahay laban laab yacni ayaa loo baahan yahay sidaa daraaddeed fadhiga ha laga kaco waxaan ku wareejinayaa culimada insha allahu tacaala sheekh daahir oo cabdi iyo sheekh axmed daahir oo isaga dambayn doona oo aan rajayn doono inay dadka u diraan qayladhaan iyo inay fadhiga ka kacaan
culimada waxaa lagu kabsaday dadka wixii la siinayay biyaha waxaa la yidhaahdaa biyaha nolosha asalka ah qofka hadduu biyo cabo waxaa suurtada qoryo qalalan inuu jajabsan karo laakiin haddii barid loo geeyo iska maaragtay wax ku biyo laha weyn oo idaan lahayn haddii wuxuu laqayo maaha weyn waxaan marka u soo jeedinaynaa marka u horeysa ilaahay baan kaalmo weydiisan karaynaa ilaahay baa cid u gargaari kara ilaahay baa u heli kara ilaahu noo gargaar ilaahu noo heli waxaan marka ummadda islaamka dhammaanteed u soo jeedinayaa in ilaahay baryadiisa la badiyo oo habeenkii la badiyo oo goortii geelinka dambe oo habeenkaa 8-da ilaahay la baryo waxaan kale u soo jeedinaynaa ninkii waxuun raashinaya waxaystay 3 waqti walaalays ha ugu dooqo walaalays ha loo gargaaro islaamka ha loo gargaaro ilaahay wuxuu leeyahay nebigeena wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih addoonku ilaahay kaalmadiisu ku jiraa ninkii doonaya in ilaahay u kaalmeeyo haddee ummadda ha u gargaar wey ilaahay wuxuu leeyahay in tansurullaaha yansurkum haddaa rabbi u hiilisaan ilaahay meel buu kaaga baahaya markaad diintiisa u hiilisaan oo ummaddaas addoomihiisa u hiilisaan ilaahayna waa idin helinayaa wey
dadka soomaalida waxaanu ku ognahay inay isu gurmadaan sida haddaba walaalaha lacagta soo diray oo meelo badan ka soo kala diray oo gudahu ma aragtay gudaha ka mida dibadda waa la isu gurmadaa maanta qayla dhaanta taagani waxa weeye horta ilaahay baa inaga bixin kara subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan baryaynaa raxmad degdeg ah hal daruur baa nagu filan bari iyo maaragtay galbeed iyo koonfur iyo waqooyi iyo gobollada dhexe dhammaan mara marta baa inagu filan ilaahay baan qabanha hoos dhiganaynaa subxaanahu wa tacaala inuu maaragtay rafaadka iyo abaarta iyo burbur iyo baaba'a jooga inuu inaga saaro subxaanahu wa tacaala waxaa loo baahan yahay laakiin inaan inagu kacno waxaa loo baahan yahay dadka soomaalida ah inay maaragtay wixii lasoo sheegay oo sawiradoodaad aragteen gudaha haddaad joogtaan iyo dibadda haddaad joogtaan qof kasta wuxuu awooday inuu bixiyo ninka faqiirka ah $1 ma waayo halka $1 inuu bixiyo